Kindo Yanga, Yanga kimataifa. Sisi ndo Yanga, final tumeshafika. Kila pass, kila cut, Jangwani na jina pass. Kila pass, kila cut, Jangwani na jina pass.
Bana wameachia, yani utamu kunoka moyo nana ubulia. Wamebana, wameachia, mabingwa kuloka makolo na ubulia.
Tunachukua, tunaweka uwa. Tunachukua, tunaweka, wow.